boy again.
B50.
You find you shine, you put a sign. I swear we lie. You turn the light. Coco, 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 baby, no, 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 nimekulea. Kwanza kwako nimesha zama, kwengine siwezi kutazama. Sioni, nimesha kwama, moyo umesha tulizana. Umewaka bavilaza, kudanga tena nimekata. O masikini. Koko, 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 koko. Tamani, oh my lord, ishakuwa so low, wako down, wako down. Nilikuona insta, umeposti picha, body lako likanita, nikaitika, ho kuku, 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 lulu, 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 nimekolea.
No.